funny dub as that. Shit. Uba sanyelelele shalelele yopendulo tomo ngasibukela ngasithulela ngasengithi yasini isomba balona. Unele wasumeka we ngayithophi ifoni yakhe kabona ma message kabona ma miss call nakuzithathi. Unele wasumeka we ngayithophi ifoni yakhe kabona ma message kabona ma miss call nakuzithathi. Awu ngemantombazane wo kungemantombazane wo ngase ngiyadinwa ngase ngiyamfusa. Wabe seyadinwa waba udididi udadada uye namhlanje awukwazi ukuyiqhatha ukhohlwa ukhomba ukuthi umuntu wami lo. Namhlanje awukwazi ukuyiqhatha ukhohlwa ukhomba ukuthi umuntu wami lo. Uthuhlele emshadweni wakho ujabulile uthokozile ukhulisa abantwana vele bona intombazane ebusuku. Hey! Shu! Shu! Yazi ukuthi ukuze ukuthi ubani lo ungayitholi nencazelo ungayitholi nempendulo. Webabe! Shu! 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 Bese kuyazenzakalela ukuthi ucasuke uphoxeke udumale ucinga ifoni ongahlangene nayo uchofu 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 shu!